ite nyenye zizi satuluke uziti wali langiwe kabineti yonse yata ma MP yose tachote apula chite step down uzila muli langiwe zonadi 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 mwini tikondiwe zonadi 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 mwini ntakandi zinalekana kuti nziko limukale bwana bigeza usatana mumakana what follows you lichikondi you're not falling no munatumizidwa ndinu angelo prophetic love osatafikiwa china china nokonishiwa zonadi zonadi zonadi